kutafuta na shilingi, bado na survive kwa neema na siringi. Tenga moto nyingi na zopata kwa mziki, niepushe baba adharani tena wazi. Leo si wapi tu hadithi, na vina vina melodies zilizoja wasemi. Leo na simama kashahidi, nimemwona na nikaguza pendo lake. Mileo kiki za kisani, acheni kiki jamani, na tusambaze tu injili. Dedicate my life to Jesus. Lord, I plead that you forgive us. In the darkness, I call on Jesus.
Jesus.
I dedicate my life to Jesus. Lord, I plead that you forgive us. In the darkness, I call on Jesus.
Jesus.
Nitanganye muziki na mabinti alai, wakati Mungu wangu ndiye nguzo atru. Nifanye mikiki nipate kiti alai, alai, alai. Nitanganye muziki na mabinti alai, wakati Mungu wangu ndiye nguzo atru. Nifanye muziki nipate kiti. Naomba hekima yako, hekima yako. I'm calling on Jesus, I'm longing for Jesus.